in a the combination. As a day, okay, boy. Wala sema na jigamba kama mamba, wanapiga mbia mgambo, kuna jambo na kam, kama rambo, bado mambo, DJ aweka wimbo, piga kimbo, mahaba, washika dau, na saka dau, na sio kama na fosi, hii mziki, na sio kama kwenye fosi ya riziki, na wale marafiki, wakubishi, na washo minapa, minanga, ninaleta mwangaza kwenye giza, hey, yani nuru gizani, kiuki, hey, yani nuru gizani,
unabonga sana. Mbio za farasi, weka post, make a post, weka post, weka post. Unabonga sana. Mbio za farasi, weka post, make a post, weka post. Weza kii, nikisonga mimi, mbona mwenye mimi, mwani soma mimi, nitapisha lini. Basi kwenye mziki, basi ndo riziki, enyi wanafiki, kwenye mdomo, wache ni kupoyoyo. Unabonga sana, mwenye soma sana, nitapisha lini. Unabonga sana.
Weka post.
Mbio za farasi.
Weka post.
Weka post. Weka post. Weka post. Weka post. Unabonga sana.
Weka post.
Mbio za farasi.
Weka post.
Weka post. Weka post. Weka post.
Wanajipiga mifua wanasema bado niko down na me. I come from downtown, na come from uptown, na come na flows, na come na flow, na kill he bitch, na kill he ride, na steal the show, na steal the gun. Ah, D-boy up, wamebonga sana kwako mama. Ah, leta mkono tende kwa mama, kama safari tende Dubai. Ah, na mina jua uko simbali. Ah, wakusema sana kwa post.
Unabonga sana. Mbio za farasi. Weka post. Make a post. Weka post. Weka post. Unabonga sana.
Weka post.
Mbio za farasi.
Weka post.
Make a post. Weka post. Make a post.